natuye nomba kuchikope ichalenga chine konse konse. Umwaiche Samueli mungande akwalesa. 1 Samuel 1:24-28. 1 Samuel 2:12-21. 1 Samuel 3:1-21. Ilio Samuele ali umwaiche, hana amupele kulilesa. Bamutwele mungande akwalesa umo aleikala na Elishima pepo mkalamba mushilo. Eli asambilishe Samueli ifya kutumika lesa. Eli alikwete abana bakwe babili, nabo bali ni bashima pepo, lelo bale chitefi ntu ifya bipa. Eicho kanshi lesa, alileka ukulanda kubantu, ukupitira muli bali bashima pepo. Ubushiku pakati Samueli alilele. Elio lesa amuitile. Samuele, Elio abutukile kuli Eli nokutila. Ndipano pantu mwanjita. Elio Eli atile, nshile kuitawe mwana, bwekela mo kalale. Elio chachitike imiku itatu. Elio Eli aishibyo kuti nilesa eule ita Samuele. Elio aevele Samuele ukwasuka kulileso kuti mweshikulu soseni umuwa mfiwenu ale kutika. Lesa ala ndile kuli Samueli imiku iingi. Eicho asa anguike shima pepo mkalamba. Elio kabiri ali ni ntungulushi pamuku umowine ali ni kasesema wamu Israeli. Lesa kabiri ale itaba ntunga firia fine aitile Samueli. Natumfwe kuli lesa no kuchita ifyalete mwa nefyaletweba.